ndizo kumelela. Ngelinye ilanga nami nzobona indlela. Ngelinye ilanga nami ndizo kumelela. Okunzima emhlabeni abantu bahlekisa ngawe, kodwa qina ayongalahlithemba. Unyamezela zizinto zakhona, nyamezela konke kolunga, kodwa qina ayongalahlithemba. Elinye ilanga nami nzoyibona indlela. Ngelinye ilanga nami ndizophumelela. Ngelinye ilanga nami nzoyibona indlela. Ngelinye ilanga nami ndizophumelela. Kudala ndihamba ndisihla ndinyuka ndiqanda mathafa kunzima. Kudala ndihamba ndisiwa ndivuka andibonanga indlela. Ndikhanyisele indlela ndifuna ukuphumelela. Ndikhanyisele indlela ndifuna ukuphumelela. Ndibonisele indlela. Ngelinye ilanga nami nzoyibona indlela. Ngelinye ilanga nami ndizophumelela. Ngelinye ilanga nami nzoyibona indlela. Ngelinye ilanga nami ndizophumelela.
Ngelinye ilanga nami ndizophumelela.